Body mengi ntapiga, pale nikikosea, na sina pa kushika, kama nikikupoteza. Sieti baby, unanipenda mimi tu my sheri, unaniwaza mimi tu my baby, na unaniota mimi tu. Pate iyo kama nasoma nkikuona roho juu. Babe bipo narudi utoto kitaja jina langu. Basi leo tutoke
sale sale
inawe
sale sale,
oh my baby
sale sale maua sale,
tupendeze baby
sale sale
inawe
sale sale,
kama njiwa
sale sale maua sale sale.
Aha, je m'appelle what's again.
Ringa mai kama umebima, wakomeshe visa visa bina, watambie mana sio laki china. Kwa unipe kwa ogu wanyima, usiwage jua kitu moja na kombia, kwa mutima wangu umetulia, ata mara moja sito kidia, na kujipongeza tukunywe bia. A-A-E-O-U kama nasoma nikikuona roju. Babe bibobu narudi utoto kitaja jina langu. Basi leo tutoke
sale sale
minawe
sale sale,
oh my baby
sale sale maua sale,
tupendeze baby kama njiwa
sale sale maua sale sale.
Yeah, yeah, amenipenda mimi.
Yeah, yeah, amenipenda mimi.
Na madhaifu yangu jamani amenipenda mimi.
Na madhaifu yangu jamani amenipenda mimi.
Eti na mimi, na mimi nimempenda yeye. Madhaifu yake jamani nime